Gabona,
yeah.
Oscar Msee.
Hey, kitu jo.
Hey, ini ya mafans wangu manze.
Stay safe.
Ay,
na wapenda.
Stay safe. Sanitize. Corona Msee. I'll see you. Na sanitize ulimi na ngoma ku avoid corona. Hii ugonjwa ni noma, jukupona utangoja. Sio bako na bonga, kitu real nasema. Ala, kidesign utadhani ni homa. Na bonga nasema, masa ya kafyu. Sina full kwa keja na kuna nephew. Nizo bako sidai, hii ugonjwa ifai. Nikunoma walai, safisha mwili na die. Ni virusi, kusonga mita mbili, buda boss si matusi. Ukiambiwa, unachukulia ni upuzi. Nikisha jipodoa, dunga barakoa. Kabla kukohoa, itakubomoa. Kitu ni real Msee.
Stay safe.
I'll see ya. Stay safe manze mafans, naopenda tu sana. I'll see ya. Boska Gabona.